yewtere sukaaɓe mal fuu.
E widdunke en kabaru cellal ngol ɗo ƴewtagol yeesoji ɗi caggal so tawi kama gormande lollirde bec de lève to suka ɓe holti wiide tawi Mayo Sall Mudum yo ñakkugol pullintere jogaji ɗo towdu joomu gaɗo hello jaati dow kine e hunko nden uppugol ngol lato sababu mo intinde ɗum fuf yalla yeeso suka o na feewa. Keɗɗanna kanko docteur Fouseni Sissoko dunke kabaru uppugol ñiiƴe to l'hôpital Luxembourg.
Infante labiale ou palatine
Youssifa Barmande do nokku mo hani tawi de na uddi iwde yontere juuɓerde yottade jeenoɓerde sowgol saabuji ɗi ne wawi latade nokku jonde ma ɗum ndondu ko ɓuuri hewde ɗum imoji holti wiide ndondu ɓuuri latade saabuji muɗum rewɓe ɗum ɓe jaaha cuuɗi dowtoro no fewiri e wattu hamulako mabɓe ne mbawi hedde ɗiɗo tellaji e kay ɗum rewɓe joguiɓe ñawuji yogaji kala alalbare ɗum ga Luxembourg ga nokku amen sawrugol ñiiƴe sukaɓe joguiɓe ɗiɗo ñawuji ɗi lollirɗi bec de lèvre cawrete famɗi fuf joyima jeegom mo yimɓe oppete ana woodi ɗum yimɓele uroɓe nokkuji goɗɗi leydi ndi gammen ga kay sorgol ngol tuttugol cafaje fuf yo meere fay caggal uppugol safareji ɗi yo meere noon wurande kala suka min kuncana hoore uppugol meere iwde sappo e jeɗɗi nduɗo lewru yaade noga e muɗum hakke capanɗo jeon sukaɓe oppete yeesuji sukaɓe ɗum mo intinte
la reconstitution et faciale de ses enfants
kabar yontere
li kabaruji amen kiruduji to yorso tun hultama wiide ñaw cewɗe tawi kama les commune Kifoso e wi ardiɓe jañel cellal cercule o cikkitaɓe ñaw cewɗe hewɓe tawi kama yontere ƴaɓɓinde e lennoku o caggal ƴewtanguji hultama wiide sukaɓe yogaɓe kay hakkika na jogui ñaw o banggal kabaruji iwriɗi tun laamukoɓe cellal e jande pi dabareji yalla haybude sukaɓe ɓe jiidaka e ñaw cewɗe yalla hadde kewal muɗum le jangnire ɗe to kita tun jangnire nde kita gar 2 mo hakke temeɗe jeegomo sukaɓe likkuy na jogui tiyalaji classe uji jangdire nde filaka wala dun courant ardiɓe école o goytike kewal adadu sukaɓe e windugol inde sukaɓe likkuy heɓe tawe ngala talki jiɓingol ultam wiide talkuru neldama mairie commune Kita mo fa hande jaaba Kita fo
yewtere sukaɓe man fu wonno